Free Birds.
Oh, official.
Official ni heavy.
Zambi
the tips. Private transit.
Daga tiki ikigiza unizibona ni mfira.
Precasono iwe.
Nifuna unikonde mwamele lilele. Na tijikondi jandala masi visa kwila nono. Kuma unikonde mwamele lilele. Ndishi forever.
So just love me the way I am. Yeah, first floor younger in the young game. Seni funo na mapoza kutini na tuma inye nisa kupise patumba sipo tuma. Nifuna chirunga mochi yende nga timati. Noti mailo mazo uka nikwire mapazi. Si better ni kuuze inye nisa kuname. Sini funa mailo mazo inye nikajame.
Na unikonde mwamele.
Zira manja mwati tu, sweet weight peku kunu kuita buu. Chieti kundane lasting gani masmaz. Chila kola kocho sapo, life liye sense. Love neka nhambo kamange kakose. Doro olo ene karensi satsokoneze. Vasale balolesha, mtima na kupira kati KD Giza. Unizibo nani
vi? Funa unikonde mwamele lili.
Funa na maboza kuti mairomazo ukaone marozo. Ni mapeze kana drama pati nizovutikira. Nafuna ni kambi letu nikaripo kukwatira. So mkati wa ikwanda tingangale pamozi. Muva mushe muva ipa mushi mamu mumisoza. I think iwa vela sinifola basata. So it's up to you mkatu funa unga ni bad. Otherwise ni pepima unga ni mashito pima. Pasi nkona mumu dima.
Funa unikonde mwamele lili.
Ayo Sat One Club Bin.